Kolo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodla imali, asalazo buya kusasa. Kolo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodla imali, asalazo buya kusasa. Polo, 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 polo hleli phansi. Polo, 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 polo hleli phansi. Polo phethi stogo, ngemumva ngilandelwe kalofu. Polo lidla umdropo, mawukuthi agcwali ke fokofu. Uma ungagcwali ke fokofu, uzothathwa mani ugcwale ngesholom. Uzothathwa mani ugcwale ngesitoko, saselimpompo sithola izolo. Phethi iqanza amakhaladi, shibiza shibiza iphalasi. Phethe zamza kwamashu, ezidla ukudla kunamasaladi. Polo ihleli phansi phela, ngena kwitransi phela. Zamkwenza fast phela, sitholele plagi ngasheshi phela. Polo, polo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodla imali, asalazo buya kusasa. Polo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodla imali, asalazo buya kusasa. Polo, 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 polo hleli phansi. Polo, 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 polo hleli phansi.